I'm still in love with you.
Salim Imoto.
I'm still in love with you.
It's Raised Music Production.
I'm still in love with you. I'm still in love with you.
Hata kama umeniacha bado nitakufuatilia. Moyo wangu kile yangu bado nakufikiria. Tangu wende naumia na mawazo. Kuondoka kwako imenipa funzo. Wazima mkwano kumsai kwange. Unakuna watwala wewe na linesiga mtu wange. Hata kama moyo wangu maupora bado nakupenda. Bila wewe utaniwacha kipofu. Sitowahi kukutenda. Come back to me, back to me. Come back to me, back to me. Come back to me, back to me, back to me. Come back to me, back to me, back to me. Nibona kulota ndiniweze, ndiniweze, ndiniwe. Mubolingiri ndiniweze, ndiniwe, nabaniwe.
Baby, wange, sendela kumpi kwa tebyo myange. Fuata nyo.